Sikoyo tala bililingi ya zomi. Samuele azalaki kokoma mobange, mpe batuna Isalaele baibisaki ye, Samuele lukila biso mokonzi. Kasi Samuele asepelaki na yangote. Muninga na ngai boni, okanisi nini, nani azali penza mokonzi ya solo ya Isalaele? Nzambe Yehova. Mpe Samuele ebisaki bango, makambo nini oyo koye koyela bango na tango oyo bango bazali koluka mokonzi. Kasi batu balobaki, te, tolingi mokonzi. Samuele abondelaki nzambe, mpe nzambe ebisaki ye, pesa bango mokonzi. Zalaki nelenge moko komona ye, Saul. Ye azalaki monene makasi. Nzambe ebisaki Samuele ete, Saulo, nde ye muta kozala mokonzi, mpe Samuele akamataki mbeke na mafuta achaki likolo na motuna Saulo. Yango ezalaki elembo ya kolakisa batu ete Saulo ye aponamaki na Nzambe.